Ɗoyo studio tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam wale moɗo ɗe gone bete alkamisare go'o lewru septembre hitande 2022 yamde jana ƴaɓɓuri ka silima sappo ɗiɗi Ousmane Niane gulɗo kabaruji ɗo nujiide to ɓoggi janɗe to. Yontere dewrintinal ɓiɓɓe leydi ndi waɗana ƴiwde sappo e joyi yahde noga e ɗiɗi lewru septembre ndu conseil di cabinet premier ministre hokki o kabaru heccikeñen ka illa joni andiɓe kabaru neɗɗa ko kollitiwide wona daranade yontere jafodira tan waddata jam. Yimɓe baale politique kañe e société civile puɗɗi hollitinde illa hecci keñen haltidinde illa hecci keñen dow kabaru ƴewtogol sariyaji baale politique fanda muɗum yalla no sukaɓe kañe e rewɓe ana ɓeyda nannede e bureau baale politique ŋaji ɗi. Kabaru ballontere ŋaji kita e bañagara boni fa Allah monnen hooreɓe ɗo haro calɗiɗe gelle ɗiɗi ana mbullito laamu o fiyana ɗum dabere yalla ɗi tere ŋaji ana moƴƴintine ɗi woni sembe kabaruji beta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Kanankoɓe laamu hakkundeji o ana anni huncaninde hoore yontere dewral hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ƴiwde sappo e joyi yahde noga e ɗiɗi lewru septembre ndu nde dabre ɓamama talatare capantati lewru utto ƴaɓɓino ndu lebbatu conseil de cabinet primatire ɗum wonoto premier ministre o gollata e wi kanankoɓe nde yontere waɗanna fa enɗam ɓeyda soɗɗede ko boni illa tiɗal o fuɗɗi le hitande 2012 ko ɓuri millioji temeɗiɗi sefa gattete e ɗi golleji faɓɓeydureɗen famu keɗen Oumar Way Gallo.
Wadde ndeɗo yontere dow jam e deƴere kañe kaldal e kawral iɗum li anniyaji ɓamaɗi li batuji mawɗi gaɗaɗi li leydi meɗen ndi ko ɓinodiri assise national ko waɗno le lewru décembre hitande 2021 le majjum laamu hakkundeji hollitiɗi waran tuugo ɗiɗo anniyaji fa ƴewte yalon jam e deƴere hani wartirde li leydi meɗen ndi jalini ɗi furdu kalda kawra dow immadaraji fetti e ndépendance li leydi meɗen ndi li ndeɗo yontere immadaraji garan hollede dow hen no ɓingu leydi yanka ko lobbo wori kañe no jam e deƴere wori fa yetto e yafidiral wadde ndeɗo yontere dow yafidirgol iɗum e halaji kalaɗi batuji gaɗɗi le leydi meɗen di ko heɓayno tabede ko laati sababu muɗum yo wayidirde kañe haldude fa yettoyo e yafidirde heɓay yahde yeeso dow jamare nde holidiraki ɗum waɗi soɓe daɗɗi ndeɗo yontere. Micciteɗen wiide laamu o wi hitande fuu ɗum watte solanɗo jaaɓi le lewru septembre yontere keƴenade dow yafidirgol
e wi hammagguindo andinɗo kabaru neɗɗa ko daranade nde yontere jafodiral tan heƴeta fa enɗam ɓeyda soɗede e wi makko caggal jafodiral ngal toñaɓe ana kani tottede hakkeji muɓen keɗe ko wi Juliette Koulibaly do faccitango Mamadou Sama Seku.
La réconciliation, certes, elle est nécessaire. Il faudrait quand même que...
Siki wala, dewral na hasindina. Ka hana fi nyalade hertanade oro kabaru o haratan e halaji. Anahani imadraji njutine yim elongot mele nukuji di basi raf kawral na hakuli sinuji. Memda tan na hala dewral su hadi dun mila fi su wanko nafata. Anahani bangal mudun hunchene hore kabaru seria finatawa. Yalla andude hono rentinde guldeji di amir gura en. Kanyadun ardibe nesuji sabi oro kabaru dewral. Sato bangal kado rafisaria mu enfufu andani yu jati hakimabi wana tanasabi kasindine na mumuni du kabar mudu ni munduku yimbe biru ngaji bena yamire hinadi guleji itan siki wala sunit un daura manon chat elen yete e kabaru daura lungal
sakira ab andon di kabaru fudu mbahi budu do bembe andede do hel amin Facebook kanya konta Twitter. Caggal lebbi tati uddere guɓe jaddinkoɓe gaɗi lawol boni duwansa udditama talatare capantati lewru utto ƴaɓɓino ndu himɓe ɗe nokkuji dokki o kabaru le o wattu goto soldasi e mali kollitiwide colsini ko ɓuri terroris en capanɗe nayo ɗum waɗi ñande altinere noga e jena lewru utto ndu ƴaɓɓino ndu bange tesita faɓidireɗen fam keɗɗen mumin sende wo
seeda en gonɗi boni kollitiwide tiɗalaji ɗi immike batte kaldal hakkunde keƴaɓe jañeli le gendindi kañe yimɓele haifaɓe laatade jadis en ɓe yimɓele dokki aadi wiide ɓe ɓuyta taƴugol laawi le ɗi balɗe ɗiɗi kañe dun ɓe faaba ndenagu yawarta yimɓele e jawdi mum en. Micciton wiide laawol iwawo boni yahde duwanza kañi gawo jo en kaɓorɗe taƴino ɗum ana ɓuri lebbi ɗiɗi joni alal baare capantati lewru ut ƴaɓɓindu Armée Mali holiti le bembe ande kese Twitter wide o itti golle ko yata e terroriste cappande nay e nay te sitton dum waddi wattu kaboji hakkune yimbele mangal padde leydi Mali kanye yimbele AGS fama en koliti wide heddi mabbe yonki mangal padde didon heddiki hen jetton barmi kakeji kabordi kanye bomboje kewdi be kewti dun dun be koliti wide dun motongaji kewdi sumama Alan jeddi lewru out dabindu be koliti wide dun tesito dun jon en kaborde terroriste en sami do mabbe dun latike sababu itude yonki mangal padde leydi Mali kewdi e civil en dun
jodda hala e hollitingol hakkillaaji hono sariyaaji parti politique ngaji kani yewterede fuddi altinere chapantati e go'o lewru out yabbeno dudu woni kenyan o imadara fedde consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et femmes e gollidibe mudon faanda mun yalla sariyaaji parti politique ngaji ana beida on cenede hore dun yalla ana lato sababu fa jokkolbe kanye e rubbe ana beida wattede le biro ngaji parti politique ngaji fa beddure den fam gedden mumin sende bo e fatimata mayga
So tawe sukaɓe keƴaɓe bale halananen en kanye parti politique yokaji kaɗo sariya ana famɗi woɓɓe kay ana mila wiide yo guɓɓe yogaji tan kani ewtede pelle politique eɓe ana kani waɗande yimɓe ɓe hakkille fatiɗe ƴeewa tan golle moɓe gondi e wande o ana hani ko heɓɓintine saabu heewa yimɓe gonɓe ton en komin dardata pelle ɗe e kañe société civile ɓe dokka hakkillaji maɓɓe dow sariya joƴƴinaɗo o golle rewɓe e sukaɓe kamɓe heɓɓintinde ɗum miɗe mila sariya ka ana hani ƴewtede fa gasa sabu kulle di fu mbeyliti no lati fu keƴaɗo le leydi Mali kanye lefol sahal gollirɗe lollirɗo institut néerlandais pour la démocratie multipartite Celia Dalmeida holiti wiide tiɗalaji gonɗi le leydi Mali iwde hitaane 2012 warde joni yo batte parti politique ngaji heƴƴu wala ɗum watta somin koƴi kabaru mum miɗen gondi e gollirinde ɗum ley Mali ga en ana hani ko haala ɓiɓɓe Mali fu jate gollire
soit entendu
horejo mbale sukaɓe lollirɗo réseau des jeunes des partis politiques du Mali Mamadou Sensiba ana mila wiide ewtinde sariya o latoto sababu heddi parti politique en yalla ɓeɓe daro e dande mabɓe kañe fottodirdeɓe ɓiɓɓe Mali fu ana hani andude sariya joƴƴinaɗo joni o golleji kanɗi gollede e ɗi kana e ɗum yaha yesso leydi men ndi woni le sariya kesso o ko wonani yimɓele consortium eɓe mila wiide ana hani sukaɓe kokke cappantati le temedere fu kañe rewɓe dun le biroji politikaku ewtude dabareji hokkugol subvention parti politique ngaji kañe imminde tiɗalaji keɓɓe ɗi sukaɓe candidat en keɓata
remoɓe sereme jodde keno batou kenyan ley suudu memorial modibo keita ɗo bamako ɗo fanda muɗum yo joƴinde fedde darantode gollidal hakkunde mabɓe woɓɓe caggal han kuncanode hoore golle mabɓe o yalla omo ɓeyda yerwude ɗum waɗan e wi mabɓe fa ɓiɓɓe leydi ndi ɓeyda yiɗude nde guure gouvernement o faabeke ngo hakkillo ngo ɓe jiɗi waɗa fa sereme ɓeyda remede ley leydi meɗen ndi fa ɓeydore ɗen famu keɗɗen Mamadou Sama Sikou
kamɓe ndemoɓe serembe ɓe holtiwide ana hani jaati joƴine ndeɗo fedde faabotode moniɓe golleji ɗi e landinde kabar golle o e ley fedde nde hawrintinte ndemoɓe mbaylitoɓe kulle kecce kañe dun commerçant en keɗɗana Baba Dakuo o ndemowo soni min keɓɓi landinade mo fewiri ɗum yajan ɓeydan dun demmal serembe ɓeɗo rewɓe mbaylitoɓe ɓe dun beltoto gollude saago rewɓe mbaylitoɓe kañe dun kasintele lumoji ɗi ɗum woni fanda mo holliti ministére humaninde yidowere kiridu mo e hakkille muɗum ɗum ɗo yo sifa hinnade ñamde fa hara no haniri hebbinde jikke ñamde fa hara keɗana Daniel Simeon Kilima kanko woni secrétaire général ndeɗo ministére wakkati joni o ko woodi yo hakke tonngaji ujunaji noga e jitti serembe ley hitande ka noon ɗum heƴata so ɗum hintitama hoore no fewiri kabar muɗum heɓal laamu ɓeydade nafakaji ɗi jogi serembe dow cellal yo ɗum ɓinguel jolo fuɗode no fewiri ley kala guese ley leydi Mali bangge goɗɗo ɗum e nde hasintina sanne ley leydi ndi e caggal leydi ndi kambar ɗum gollirde lix dev hinniki kabar muɗum hononi gouvernement o bangal faaba fewde komoniɓe kabar muɗum ɓe keɗɗanna Stéphano Kaputorti faabaji amen yo bangal haybugol golleji e kañe faaba jawdi kake gollirɗi e jandeji nden noon ndeɗo fedde ɓeydoto dental pelle gonde le nokuji di e kanye walde monde leydi ndi kabar mudun haybude lumoji e mudun sato no tawe sifaji serembe uri nokuji goddi
daw bama ko do anati di natale boli di natale bol di tawe a hawra yaso cottowo modde na ana rondi segire mudun na du tawe ana juddi e tabal mudun di safareji biyetede medicament de la ri sottobe de handen do bama ko do moggata ko ciudata ko de modde de docteur en bi mo jaa e cellal himbe gallurende hewbe bamata dum benna di safareji ana ciawra na wallaji kewdi hono bubal fa yottade nyawuji kewdi goddi kambe dun ko kambe bama be de be kolliti wide fabbe dure den famu an ko daraman may ga hebine do faccitango mamadou samasi ko ci
di do safariji di ko buri hewde yo prodingaji di mo inaka no haniri podde sirungaji chondi safare e imtede len diam yo safariji di hebeta le lumoji butikaji e fayle galleji yogaji chuguji maji dun no jafi
minke hordan mi sotta chafaje sotata di labidi homa fe goto do hana sodde dun lama an han fide dabri hada be sotta chafaje li labidi holite be golleji yogadi be hana gollede chafaje sotta de labidi yogaje maji an mo jade buriji chafaje sotata li pharmacie
yeje gullo ido pruningaji dimo ena fi cellal di wembi sanne docteur en ewi docteur Bokar Richard horejo fedde pharmacien en Mali ngonbe bamako an hani lam ko be kinno kabar mudunu fewri yalla biltude kado titalla cellal be leedi ndi
mede do hebde seri handen le leedin ko hatta sottu gonde chafaje le labidin sabe ko hewe di poddeji ana hewtna yimbe nyabdaaji heedi sabe di maritaak ne wodiri it bel mudum ciortobe de podde be wala yimbe jangudebe andina hunde fudo kabar pharmacie en nanal mudum lamo han fi dabri yalla i golle nanal mudu ana acca wadede le leddi
be dade frati mudun du cellal sottugol ile yiddugol sariya dido safareji di labuita jati kabal leddi ndi e wi fedde pharmacien en Mali
terengaji balon fete le mudun region gaji kita e banyangara anabuni fa baba halede e wi horebe humuni ba haro caldi de gelle didi e be ndarta elam o fiya dabereji yalla de nokuji anamo intine fa bidure de fam kedda na sita sidibe fatmata mayga
lewi horejo fedde humnin kabar firde balon labum bajangara o holliti witterem bajangara ana hani mu intinede lewi mako bajangara handen natin region fere mudun du ana nato sabe be hebne teren mobe kande mudun hamadun wala gem kan yo president fedde humnin kabar firde balon ne commune bajangara
tere o wala esaw amen do balon zuete do min darti mu intinde dun ka fahan wala ko bilti hen fedo basket zuete do ko ko filtinaka hen fahande so min kebi himbe ballo min mu intinde
le genni kita horebe terento balon fiete holli tiwi torda kewdi ana li teren fiire mebbe balon go mudun lafi jan ditbel mudun garbe de fukkeli e tiagal mudun tiribin waawa bamde jama ko hewi watti fiire balon dun torraji mataadi di horebe fiire balon holliti mehen trawri kan yu jokko horejo jinginobe fiire balon kita
gonga teren o ana fandi suka be kita fu he eta hen feso o mo intinam so beida ka mere non sabu supporter en fukke tahin su equipe ngaji ana kani iwrude bamako warde zude do balon nyandende balon o zuete sana yimbe ngabado kokoji so ewa no nokku o foti fandude
micitunde wi yimbe jingino e firde balon leedi malni ana wulito lamu tinno fiya dabreji fu yalla nokku futo balon fiyete le leedni ana heba mu intine na wodiri sidio tamani do faba muya gouvernement leedi suede danemark suisse et republique tchèque et union européenne
kabaruji gondi le region gaji meden di rafi tawagol sukabe le gollerde dabreji bamete le mudon hono comité de gestion scolaire kanye e mairie gaji hala mudon wonno tatar jabbene de to an songoto kuncinimbe o batu hore yo jeunesse commune tin amako buri sukabe jokolbe japande ko temedoron kawri e gal kaltidalo hollitinde darnde sukabe bangal e yirwere commune o be kolti metti mabbe rafi tawagol sukabe le gollerde dabreji bamete le mudon e darta e lam o watna dun hakkilla fa koyde mabbe ngatte hen nano gal de kawrito hono mudu holitam wiere ngadi le commune ngaji bura e wataguna na ittibe jawdi mudun yo gollede no dirtende nouveau horizon administrateur général CMDT kanyun ana wonno kajulo talatare jabinande o haddidi e ono kanan kobe CMDT wonbe leede o nokku no bangandungu habuno wori ton fa yottade kukoy gondu koy wadde bonandaji ton joni kobe no dirta zako biela no koy kukoy holtam wede madame le kesse kewde jonte kewde joni no be dokkama ko buri litiringaji ujinaji sappo posongaji fa be ndar arabe mbara koy kukoy no holtam wiede hon ko yata himbe nogo mi nodita azan danka derade kanyum ana ngoni le o nokkun no fuyona kawri e o batu sakira do kadde kabar juk andon di fu do mba hebu do 3w.stjotamani.org na fakete no do mba lo numero via mo 37321 do mali do le dewle kewde sine a jewi yala mabbe no hebude bibbe warbe le di galleji no holtam wiede kambe ko buri hewde fu hebude bibbe warbe burani be dina hebude bibbe rewbe yoga kay ko yidi jaate heba bibbe warbe tan no rewbe yogaabe hono hebobe bibbe rewbe tan le leydi meden di ana gala halaji bundi ana kala na kale do mubben si na jile bonde ngone do mubben kambe jeni ko legambe hakkile mabbe kolliti wiede ko biddo latto dun ana fawi do ko be noddirta chromosome gorko no nyamdu nu wonde neddo ko hani nyamude ndu moyuno yalla heba biddo gorko na biddo debbo na jabudi landi andi Umar Waygal ko tewtini en do faccitango kanko e Fatumata Mayga
ne furu leni
an buri duubi chapantati ko kurtimi mi wannawlirado e bibbe rewbe joyo wakkatiji mi dama sugulla jaati somirimi dem biama biddo debbo non de yimbe ngari jowtude kam fu be biata kam na bibbe rewbe tanke bammi e dun sulli kam sanne mun lati sababu fe be welta kam kasi
bangere ta sinte
kado ya hala debmodo goto moddu mudu barte duubi chapande joyi odo debbo yu ko yata deedi joyi o hebi dum fu yodo rewbe o heba e goril fi gotel wakkatiji o yimbe lo wondube makko be ati jalatamo yoga worbe le be kay kolliti wala ko dartirta hebul biddo gorko so wana fa keba ndono woma bawdo hunchantema hore chagal maada
biddo gorko burani min sabu kanyu heddoto le galle miden jidi biddo debbo dum hono min bannirta be miden kurtina sukaabe janambe biddo gorko buri sabu sa wala kanyu an waawi heddade lundema dum watta sum den kaybi birgal mabbe ko buri hewde fu biddo gorko buri yinde
yoga andambe kabaru fina tawa kay kolliti ko wadi so jamanan horsini biddo gorko be biyan kanyu waawi lomtu debbe so be kebi biddo debbo dum be ngana weltotobe sanne be do andambe kabaru fina tawa bi ko lati sabab mudu sabi debbo no lati fu nokku goddo hurtoyto sidiki kuyate andando kabar fina tawa
ko buri yidede keba didon be fu biddo gorko e biddo debbo ka hewbe biddo gorko buri yinde kanyu heddoto le galle biddo debbo ne hurtoto yaha nokku goddo
andambe kabar dogotoro yakkay kulitido gorko tan latto sababu so biddo debbo na biddo gorko hebe kedde mo kanko docteur Kalidou Mangara ko mo sifido heno gollo hopital d'Exambourg
so debbo bami redu so biddo debbo na biddo gorko futo gorko o hani iwrude sabu debbo x tan jogi so gorko hokki x dum watta so lato biddo debbo ka so gorko hokki y so hawri e x debbo lato to biddo gorko
nyande lamdam kanyo ko duppa na lende dum way latal sababu so jomu hebbe biddo gorko na wattu juno Kaldu Mangara yu wala fu imali goddi kasen mata lien ko nayri bangal dogotore en kay
den narra yimbe e mbiya won nyamdu jingodu di sa nyami a heban biddo gorko yogaabe du anan biya na sadde yara kosom sanne a heban biddo debbo jande fu hollitay dum gonga na pene
hebudo biddo debbo na hebudo biddo gorko keba barkindo o tan woni ko nafata non tay kititobe kollitir wiide